Made sɛdeɛ kɛseɛ paa kɔma mema. Yɛ papa no me nua mema no. Me pamɔkyɛ catch them young no. Omiye nyai. Let's protect our girls. Deɛ nti America sɛ ane sɛ biribia statistics ɛfa HIV ho bɛba no. Yɛhu sɛ ɛma no yɛ more affected. Ade nti a because we are the recipient, we are always at the receiving end. Nti ɛma yɛyɛ cases na ɛkɔ soro. Ɔbaa nso nya okuta nkwara, otimi de ma akwara, otimi de ma ne ma mpo ne kunu. It affects a lot of people. Nti mesrɛ mo catch them young. Help protect our girls. Allow them to mature before you harvest them.